wana nita kubesha Instagrambe Mkata kiu 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 Labu bana kesha Siachi pombe Wapige mbiu 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 Wapana nitae So kesi
Kalale nacho Ukitaka kwenda ba